Isithombe seshumi nesishiyagalombili. Ukudla namanzi ehlane. UMose wabahola abantu bama-Israyeli ehlane. Babengenakho okwanele kokudla, ngakho bakhononda kuMose no-Aroni kanye nakuNkulunkulu. Njalo ebusuku uNkulunkulu wayethuma umhlambi wezinyoni ukuze badle. Ekuseni njalo inqwaba yezinkwa ukuze badle. Abantu bazibiza lezo zinkwa ngemana. Uma amanzi engekho babexabana noMose. UMose wathi kubo, "Nilelani nami na? Nimuvivinyelani uNkulunkulu na?" UMose wathandaza uNkulunkulu wamphendula. "Thatha induku yakho ushaye idwala, amanzi azokuvela baphuze abantu bami." Iminyaka engamashumi amane, uNkulunkulu wabondla wabanakekela abantwana bakwa-Israyeli ehlane.